studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Keita to bogi jande gafan wala Mamadou Sama Sibou jam nyalli sakrabe kedibe kedde annarum duub holliti wiide ti Allahji leedi mali di nastulini sanne e wi nelaabe juudube horejo assembly o jooda hala hani hunchinede hore bangal rafu dawol diwoji di batte covid 19 o temede kewde franco malien en be hebali jaltude bamako ngoni mbiyan damgal agence de voyage goto e be metta sanne batte rafu hunchangol hore be fagul mabbe to France tourne bangal ndungu leedi mali yimbe le hewbe na wemba gilla joni sabi hitande fuf bonandaji kammu na yottobe ko mbiyan sambini dun jawb mudun e le journal meden dinguni sembe kabaruji amen hande kikiri Allah bare mbiyan noga e nay leru juin hitande 2020 bismillah sakirabe tiallaaji leedi mali di nda wimbi sanne kedde andaru ndu nyande talataare nde mbiyan nelaabe union européenne e oni e kanye ambassadeur leedi états-unis jidi e horejo suudu battiru ndu be mbiyan leni dat debreji kewdi ka e wi mabbe ben ka e wi nelaabe be joda hala buri dum fuf keddan nako hebani en adama amadou haydar e dou faystango alsisi
Lewi Mahmad Saleh Anadif horejo fedde oni leedi mali do dabere wotere gonde to bawdo walludem leedi yaltude le odo tiddala woni yimbe joddo halda Lewi mako dabereji fu bawdi hunchude tiddalaji di leedi wolle mundi ko fiya horejo munisma holiti kayndu ana landini wallude leedi malindi le ngodo lawol ambassadeur leedi Ameriki mali do holiti kayndu wiide ana jokki lawol kaldal bawdo buutude boy yonki gondo yimbe hande le leedi ka dum e tawede mu fu odo Juinado, Amerika Lady Mali, Denis Angis, Holiti Wide, Dabere and Ahani Hebenade Titalo, Le Ete Dingol, Delta Sharia, the Lady Malini Jodi de Mundi, Le Communique Narado Yontera Betinde, Horejo Fedde, Union African, Musa Faki, Mahmat, Politi Welter, Mound, the Felde Yim, and Murtu Bebe, Sabi Dati Dibijoki, Fado Mingoni Handed, Nga Ui Kasendu, Omonarda Yim, Befu, Nangondira, Yella Wan Dabere, Japanade Yim, Befumba, the Hebede, Le Titala, Molady Malini Won Le Muhanden. Musa Faki, Mahmat, ananada yimbe fu, fati wada kuleji fu ko wawi tawele to mbawdu wadu de bonandaji. Michi ntina yimbe wide balle seda fade hande. Nelabe, fedde mbietene CDAO, fakino bamakodo. Chagalko benjide yimbe befudo nilgo lwon hakune mbe fu, beto nelabe won hakilaji di hoki mbawdi yaltinde. Lady Malindi, leti dala ko woni le munko. Di yogaji mwoni itu de to, sudu Assemblée Nationale ndu, fa yotade, helde sudu daraninu sharia ngaji le indi. Kain wilfitade, goleji woteji ju inde depite yele nukul yogaji to depite en chuba be jabanaka
e on wato goto o le bamako do kuma ni be kabar mu dun na ngondi tewtude kawral kambari mbiyan dun ardi be pelle batti be lamu be jidi e dental 5 juin nyande 30 de e wi Oumar Cissé neddo fedde suka be RPM fanda ngal do kawtar ande war wonno mbiyan hono hawrude do gotum keddana ko hanni Aissata Diarra e do faystango Al Cissé
la rencontre
jidan gal le hakile tewtande dabere tiddala mo leedi malini wonde mundi hande le hakile uytude boy yonki ngaji gonde yimbe hande di jidan ngal wadira yalla wallawol kaldal mawdo uttede hakkune fedde mbietene M5 RFP kay yimbe lamu min nardi bebe jewto lawi dibi nangidi yalla won dabere jabanade homo fu mawdo hebede le nyalade garode min jidan kasen famin kalda yalla min fu mi de tawde hakkile goto mawdo walludem men ni lawol kaldal kawral nedo kolido hande fu ana andi leedi malini wona dum hasindina hande mide mili yimbe gollira hakkilaji mu e yalla golleji gondi wadde di fu ana hebene tabere mide holi dum mide mili dum heban lawol
so bangal dental M5 RFP ngal holiti watande hakkilo dabareji yimbe lamube ka non e wi Issa Kawjim yimbe yubno golleji fedde se mas kaydu neddo ben M5 RFP ngal do kawrital wawata fi latadi dabare tidalaka e holiti wide kanaka lendi hani dawrude kalda kedana ko Issa Kawjim hanni Aissata Diarra e do fastango Al Cissé
le enartugol mabbe min gari min kedike hakkilaji dibi kollitidi be gondube jayrude bibbe leendi dum nafa fu wala hen be ngota fijirde bibbe leendi yimbe garbe halde hakkune amen be won hakkilaji dibi dokki min lawol amen gol ana laabi horejo lamu e gollidibe mu fu yoppa golle dum tan woni ko min narta kanko hani joddade e amen fami kalda hala yoppude mako golle nga yimbe jabanbe lamu mako o wala fu yamirode ko jogi be baba wiide men dum hani wadede na dum woni ko hana wadede bone o fu ibe kanu hodu hatta mo hande yidude e fedde mbietene M5 RFP fa o lando mi hodu sabi so mbide o yoppa golle
kala jibi be do rafam do hejo su tamani na mbaybe natora bembal whatsapp numero 76 70 88 51 via mo mbudu yobata ke mudu 37 321 talatare hande noga ina e leru juin hitande 2020 biyan doktore en leydi Mali holti wiide jaw imbe jago mbeedi ke e biyan nyawbe covid-19 ana mabbe biyan noga e go on samtanabe e goto keddudo hen den do dental e le adad of fuf yo unyaaji don e joyon nyawbe ana mabbe unyaro teme tato chabando e chapande jo en nayo samtanabe teme do e sapo tato iube fa hande bangal o do nyaw o kedana o kurota ko
Sijo tamani
Hono nyaw COVID-19 ora birta nge nyaw o ana wawi rabude e memondiral ana wawi hebude tebe wana memondiral fe jati kambar tutade e ko nandi e mudu misalu so nyawdo dojji ma dilli bange mada ana wawi rabude ma anden du ana bawi rabere tebe e wana memondiral neddo fe kaakol fungol nyawdo memi sa sala e memudi dun tilda mema gite mada ma hinere mada ma hunuko mada ara wawi rabede nge nyaw COVID-19 o ana wawi wurde e ruji kewdi do hebi fuf ka anden labal ana wawi rende e makko dun sabe so wakati fu eden kani tinnaade loten juude meden fa laba lotiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
tamani a Sijo tamani
bismillah modon yotere meden acti covid hanka sen kati hebi nokku hertanande nyawbe covid-19 golle fuddi le nokku o gilla nyande noga e jene lirume jabbidu ndu hono be sawrirte ti allahji hodi be jogi bangal mudun to kati tun keddanna ko hebani en kejodo amen to kati tun christine abibatu dra e do fashtango alsisi
gondo le wuddu suudu doktoro kati ndudo suudu heyru mu'inanu yalla yimbe be nyaw covid-19 yaye mumbe ana sawreto leso noga e go won le mayu ana buri doktor en sappo gollobe to le hakkune mabbe dunke en andan be nyaw o jeegon woni kaybobe nyawbe le nyaloma sappo jeedi lewru juendu nyawbe jeegon woni gondube sawraade de suudun le hakkune mabbe taton woni nawniibe nyawdo goto hayba ma gallem didon woni chamtanaabe dun holliti wiide docteur nagotolo kuma nido nyaw covid-19 suudu doktor kati
wattu joni o hono yimbe le nyobbe miden bay amde fa sappo idon hono haajaabe fuudude hendu ne ko nan de mudun min kay bambe do yimbele sebe midin joggi ande kesse de camera ngaji kany ko nan de mudun
ndudo suudu to yimbe be nyaw coronavirus o yaye mum be sawrate to mu inama tay ko heewi hakkune yimbe jodibe le lamu kati o fu holaaki nyaw o so gonga ngalewi kumani do kabaruji bilid e nyaw o kolleji martine yimbe kumpa an hani beydeni docteur nagutolo
midin joggi hono ko jamarde hani fofirte e ko nan de mudun kami ngala hono kaaki goddi sen anton teddudi ko min joggi ko ko neda hani hibirde hendu tan
yaya traule biddo leedi jodi do kati ko holliti weltor makko mawdo le uttugol ndudo suudu kati o mo nada yimbe kumani be sawrude nyawbe beeda tinnagol mu en yalla nyaw o ana heba timmude
may de ka saate ma wari tan ama yan ka wattu jono mi de kaja be pammina min yalla ko wondi ndudo suudu
sa jeewi dunne le gallure katine dabereji mbawdi woddintinde yimbe nyaw o wana teddina
to sikazo tun ardibe kabaru cellal holti wiide kebi hakke miliyoji joy e unyaaji temedere bangal habo fewde nya covid-19 e wi mabbe odo kalisi on famdani no kuji cellal sikaso sesongaji no jafa chapani nay e jiddi nyande talatare nogo etet liruzion hitano 2020 woni ko dido kabaru jiddi humpita e le kawrutal fedde humaninde habo nya coronavirus kala yontere en juttima wattu landul ngol professeur Adama Diko Jaboto kanko woni horejo nokku covid-19 to l'hôpital dermatologique Bamako
deja c'est un risque
sikko wala do do yo farati jati do wawi latade sababu sukku de lawi i yamde so dun ne wadi tan rendu sama min jiya ira bondiral ina rado yo sukka mudu yama dum wada untiminta yotor meden acti covid hande yo enji i jangu bangal kabaruji goddi patti jigite fe nawtorade maskuji yalla hisude nyaw coronavirus
Sijo tamani
temel kewdo franco malien be hebali yaltude bamako batte darnugul dawu ben diwoji di sabi covid-19 ngoni yeso agence de voyage goto bamako do batte hebudi place le diwobo ben kando yade paris imini dun basi denno be do yimbe be na metta sanne fewde e rafi landinal kabaru o fewde agence o e kanye ben ambassade lady france gondo bamako do kedda nako hebani en ben min e ousmane nyali bulle do festango alcc e e Umar Waygalo.
Ila uddugol keroji di sababu nyaw COVID-19 o bibbe leedi France jiaabe Mali gombe do be runki wirfaade be kolliti wiide ana wajin bine e juud mabbe tewtude dabereji no yaawiri wirfaade to sabi ko heewi e mabbe fu leedi France gollata murtube be bibbe leedi Mali di holliti mette mo mawdo bangal landingol di wadira kana moddiri kan e rafi Martin de yimbe kumpa ko heewi e mabbe fu holliti wi kanyu en ka jawdi mu e namba am
miden do balde handen wala fu ko yihili hen yeso min tampi wala fu ko pammini mi do hen miden jogi kaytaaji amen fu miden jogi sa sere wi da wadan murter tan be jaltinte yaade na sa ka jaado fa jabo da lawdu sina njoba dum ne yurku yurku non wala fu ko bilandi ni le ko de
sudu kuma nino kabaru ngaji hakune lady France e lady Mali Bamako do wibe juina hakkilaji mabbe sabi o mo wondi wadde ko o waawi fu yalla be do bibbe lady France jaabe Mali ana heba wirfaade France no yaawit ujinere bibbe lady France jaabe Mali ngar nobe fabude Bamako do njubbaabe wirfoto France do e chapantat lewru juin holliti wiide gi suko horejo lontoto do horejo sudu kuma nino kabaru ngaji hakune leede France e Mali Bamako do
wala fu yurku yurku ko woni le hen wana wajibi neddo yobodu wattu joni midon gonde fiide do hen dabereji avioji dewtoji avioji gaddoji jamare de avioji ko yata nay ana kani imade ido golli jan gondi e jukitade wala fu yurku yurku ko woni le hen
député chubaro kuma ni do kabaru ngaji bibbe leedi France jiaabe Mali holiti wiide yimbe jogibe biye yaade wartude compagnie ngay di tan wodani be lato bibbe leedi France na fati be lato bibbe leedi France
hitande fuf so wattu tobo yotti ke mbiyan yimbe gonbe le nokuji di ndiam rogorto wembete yo alhaali teka do mbiyan le bangoro e kay nokuji goddi leedi ndi honjotobe kay holiti wiide yo batte waydi ndi yimbe le yogabe kany mbiyan lamko yabare lamko be keddan ko hebani en Mahamadou Baba Kunta e do foistango Alcissé e Fatoumata Kassé
dumanzana gondo commune arande Bamako ana hakkune gelle to ndiameji watta bonanda hitane fu Bamako do e juude yimbe jodibe tobe wakati warino dabereji hani bamede yalla dido bonandaji ana ngotta dum holliti wiide Umar Bokkum neddo jodi do to
pendant la saison de taba wari tan ti dariji ame fuda so kam wari fa hono ngaji didi na tati yaltugol anti di sanne do men do arwayi wadude fa hono minisi ngaji nogay na chaban tati dum ka woda mere jogi gotana be wala fu ko be ngadi be ngada le fewune e rekaja e fonse no jiya yabirta pati jiya hada yibe yaltude dum ko ne badi
bonandaji di jameji di wadi rowande ana mawni sanne le nokuje yogaje do leyndi direto cuudi fa hey wonto jaadude ndiyam gatawede e dabereji di kanankobe joodi be tobe bami yalla dido bonandaji bilide ndiyameedi ana ngotta di fu yimbe joodi be tobe ka wi ana wondi e sukkula mawdo al khalifa cisse joodi do dire hamdalay
bonna don ndiyam kamu ana hulbini sanne wala fuf kon waawani laamu o haani hinnade
yimbe la joodi be dido nokkule ana wondi fa hande wurde le e bonandaji di ndiyameji rowande di wadi gaddu e tawede mu fu gollirdo gondo to mbiyetedo Mali meteo holliti wiide tobo mawna sanne le leyndi hikka
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
ay wasakrabe dum timinta kabaru jamen hande on jaram e hedade do sedde yotamedo wawande
studio tamani.